madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa magaalada Orlando ee gobolka Florida ka bilaabay ololihiisa doorashada ee tartanka madaxtinimada 2020. Madaxweynaha ayaa ka hor hadlay boqolaal dadweyne ah oo goob fagaare ah isugu soo baxay. Madaxweyne Trump ayaa la tartami doona tartamihii ka soo baxa tiro 20 kor u dhaafaysa oo xisbiga Dimuqraadiga ka socda. Dhinaca kale waxaa soo baxaya ray ururin la sameeyey oo muujinaysa in gobollada qaarkood madaxweynaha lagaga horeeyo. Haddaba marka la eego kulankii xalay, muxuu madaxweynaha gundhig uga dhigay ololihiisa xilligan? Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa su'aashaasi kuwo kaleba weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee dalkan Mareykanka.
Walaal, madaxweynuhu xaflad ama olole uu ku qabtay gobolka Florida ayuu kusoo bandhigay hawshii uu qabtay 2 sano lasoo dhaafay. Wuxuu ballan qaaday inuu Mareykanka sii xoojin doono oo sii wanaajin doono oo ah fariinta hore 2016 uu ka hawlgalay. Wuxuu aad uga shaqeeyay arrinta kusaabsan dhaqaalaha iyo isuu kobciyey iyo Mareykanka dhaqaalihiisa isuu u dagaalamay inuu kor u kaco oo dhaqaalaha adduunka ugu xoogbadan sii ahaado. Arrinta xoogaa dadka ka yaabisay waxay ahayd inuu aad ugu mashquulay dhaleecaynta saxaafadda horta ah, dhaleecaynta xisbiga Dimuqraadiga waa la filayay inuu saa sameeyo, baaritaankii arrimaha Ruushka iyo faragelintiisa lagu sameeyey ayuu isna aad uga hadlay. Marka idaacadda CNN iyo saxaafadda kale oo meesha guudjoogka ahayd buu aad u dhaliilay dadkii kasoo qayb galayna runta way ku oriyeen oo waa warbixino been abuur ah iyo dacaayad bay fidiyaan ayuu ku doobay. Marka waxay u egtahay madaxweynuhu inuu u diyaarinayo dadka asaga taageersan in ay nacayb iyo cabsi ay ka qabaan dadka ka duwan iyaga ama sida Dimuqraadiga oo kale uu ku sheegay inay burburin doonaan dalka, inuu runtii saas ku abaabulo oo uu ka xanaajiyo oo kiciyo dadka asaga taageerayaashiisa ah.
Waan gartay waxaa la dhihi toddobaadkan gudihiisa waxaa jiray koox khubarada dhinaca ra'yi ururinta ah oo eegayey madaxweynaha iyo ragga tartanka la geli doona Dimuqraadiga. Ugu horreeya madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden meesha uu mid walba marayo marka la fiiriyo gobollada Mareykanka, waxaa la sheegay in gobollada Mareykanka qaarkood madaxweynaha lagaga horeeyo. Arrintaas waxaa la yidhi ay ra'yi ururinta ay sameeyeen kooxda u shaqeynaysay warkiibaa dibadda u baxay, madaxweynuhu arrintaa kuma farxin. Marka balse wax u dhaceen iyo gobollada lagaga horeeyo haddaad nala wadaagtid?
Runtii madaxweynaha warbixintan ama ra'yi ururintan mid khaas ah oo asaga ku shaqeeyay oo afafka tusan iyo ololihiisa ay ahaayeen, arrinteena way baxday. Waxyaabaha ay soo ogaadeen waxyaabo dabcan inta badan la iska sii ogaa ayay ahaayeen oo madaxweynuhu markii hore uu guuleysanayay kuma guuleysan aqlabiyad aada u weyn. Codka shacab weynaha waxaa heshay Hillary Clinton. Codka gobollada uu ku guuleystay oo hadda ay caddeeyeen in ay adag tahay inuu mar kale ku guuleysto waxaa ka mid ah Pennsylvania iyo Wisconsin iyo Michigan iyo gobolladaas waxaa la leeyahay 1% ka yar ayuu markii hore ku guuleystay. Haatanna madaxweynaha iyo dadku sida u jecel yihiin ama u doonayaan inuu sii ahaado madaxweyne ma badna. Marka dabcan uu ka xumaaday aad buu arrinta uga carooday iyo inay baxday xogta iyada ah oo asaga gudihiisa ka timid, wuxuuna u caraysay dadkii hawshaas sahlay inay bannaanka u baxdo. Laakiin madaxweynuhu wuxuu ku tashanayaa qofka kasoo bixi doona xisbiga Dimuqraadiga inuu baabi'iyo oo runtii aad dhaliilo ugu yaalo ama ha ahaado Joe Biden ama ha ahaado Bernie Sanders qof kale oo Dimuqraadi ha ahaado. Labadaas murashaxa buu magacaabay oo uu yiri waxay ahaayeen laba qof oo runtii midna wuxuu ku sheegay inuu waalan yahay oo Bernie Sanders, ninka kalena wuxuu ku sheegay nin hurda oo aanbu marhayn inuu yahay oo Joe Biden ah. Marka dabcan waxa laga sheegayo waxa uu sheegi doono oo xumaata ah ayaa ka fara badan madaxweynuhu.
Waan gartay su-aashada ugu dambeysa. Wararka la helaya saacada ka hor soo baxay waxay sheegeen in wasiirka gaashaandhigga Pat Shanahan uu iska cazilayay xilka. Maxay tahay sababtu? Inagoo og inuu yahay wasiirkii gaashaandhiggii labaad xilka qabta maamulka madaxweyne Trump.
Runtii Shanahan horta waa kumeelgaar kusina weeyaan, waxaana loo badinayay inuu asagu noqon doono wasiirka rasmiga ah ee gaashaandhigga Mareykanka. Waa nin 56 jir ah oo runtii la filayay inuu hawshaan sii wadi doono weliba xilliga hadda lagu jiro oo ah xilli qalalaase laga baqayay bariga dhexe oo dalka Iran iyo dowladda Mareykanku laga cabsi qabay inay galaan xataa colaad iyo dagaal. Waa arrin aada xasaasi u ah in qofkii ugu sarreeyay wasaaradda gaashaandhigga uu isaasilo. Isaasilaadiisana waxay ku salaysan tahay gacanqaad isaga iyo xaaskiisa dhex maray muddaha 1999. Arrintan hadda dibadda usoo baxday. Arrinta awgeed ayuuna isu casilayaa, waana arrin runtii isbedelkaas ku imanaya wasaaradda gaashaandhigga ay walwal ka muujinayaan dad fara badan oo dalka Mareykanka, gaar ahaan qolyaha amniga iyo difaac iyo gaashaanka qaabilsan.
Kaasina waxa uu ahaa Jibriil oo Maxamed oo Baraka ah jaamacadda Ohio State ee magaalada Columbus ee dalka Mareykanka. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdixasan Sameele.